Guru
and Beats Generation Music.
What's good, Imoto?
It's Polly G on the beat, boy.
Exclusive.
Let's get it.
DJ Zengerman.
Wana sala wangu pishambo. Wana sala wangu pishambo. Ife malevo yana chinja kutala. Malevo yana chinja kutala. Wana sala wangu pishambo. Wana sala wangu pishambo. Ife malevo yana chinja kutala. Malevo yana chinja kutala.
Fresh off the oven, sini na chinje. I'm still the same me. Na chinja chabete bo podgela. Niliku high table. Nchilinga na mafumu. Nikudia na mafumu. Every noise maker, you better lay low. Paipalelo. We setting high bars. Monga bricklayer. Ni using a malevo. Nenze mu grind pene mweze mu makuza. Money game, ili monga chess. Moment you toss off, somebody thinking of the next move. I'm all about the bag, chasing the paper. My pressure ni ambili na vofu na mutima. Kukona muoteo yonveka. Na drip yo dula chinko loko bling bling. Kumendo ni supra, nika life kapa mwamba. Imoto check, check, checkmate.
Wana sala wangu pishambo. Wana sala wangu pishambo. Ife malevo yana chinja kutala. Malevo yana chinja kutala. Wana sala wangu pishambo. Wana sala wangu pishambo. Ife malevo yana chinja kutala. Malevo yana chinja kutala.
Imoto sounds ni madoni wa manje. Na shapula londo muntu wanga ikucheka. Nsapato kumendo iweka ikutoa. Si malevo tizaka mbaka ngati. Apa manje mwatipangila ruma. Tichite na chite wafana ni mankwala. Wakwa ni sabwanji ngati ife vitikanga. Mudala yanapita madezi ya kudala. Yole mela kankote. Apa manje ka life kapa mwamba. Munga wene dangote. Kawaya waya fendela tipite. Nyamula plastic uzadiamo irionse. Hello baby na booking akachopa. Ulikuti tipone siya vonga. Nakole wanapanga black table. Peni mwela table nya black.
Wana sala wango pishambo. Wana sala wango pishambo. Ife malevo yana chinja kutala. Malevo yana chinja kutala. Wana sala wango pishambo. Wana sala wango pishambo. Ife malevo yana chinja kutala. Malevo yana chinja kutala.
Rare boss, levo ina sauce. Ntuni angana manghwala yolula pamkos. Kashmula na nyamula ona na nyula young horse. My dope is overdose, na pula famanos. This is my dream, musa ni chitena wek. I can't look back, mudala ni dwala neck. My line mu flow, sem makrak ya earthquake. When you up it till I'm onga ya nafa my break. I flip it up and let it go. I switch it up like Davido. My track ya zunguluka monga ya kwela pa merigo. We mutasha mwana wakubwa ngama wozi ya Jericho. Forcing things gash on tembo wane there is no. Funsa Imoto tinge na city go goda. Hii ndiye new world order. Tika fika zimai abisa my daughter. Game ina njota hii flow ni water.
Wana sala wangu pishambo. Wana sala wangu pishambo. Ife malevo yana chinja kutala. Malevo yana chinja kutala. Wana sala wangu pishambo. Wana sala wangu pishambo. Ife malevo yana chinja kutala. Malevo yana chinja kutala.
Special and Beats Generation Music.
Mabusale Young Heroes. Big up to you, man. And all those who know me, Imoto Sounds, TTG Entertainment. Exit, I'm out.